Bulshada suuqyaraha Dugandugge ee xaafadda Wadajir ee magaalada Baydhabo ayaa si aad ah u soo dhaweeyay hirgelinta suuqan yar oo ay ka helayaan qaybaha kala duwan ee adeegyada ay u baahan yihiin, maadaama musaafo u jiro suuqweynaha magaalada Baydhabo balse ay uga maarmeen suuqan yar. Ganacsatada dukaamada iyo guud ahaanba ku leh ganacsiga qaybihiisa kala duwan ayaa waxay tani u tahay fursad ay ku horumarinayaan ganacsigooda iyagoo macaamiishooda ay u keenayaan waxyaabaha ay u aadi lahaayeen suuqweynaha magaalada Baydhabo. Qaar ka mid ah ganacsatada suuqa xaafadda Wadajir ee magaalada Baydhabo ayaa sharaxaad ka bixiyay horumarka ganacsi ee ka jira suuqa.
Ganacsigiina walwalba maqaayilay, dukaanalay, farmashiilay, walkumaguna ilaa abuuri bablin arayaan maaha.
Horta dhibaatadankubi horta gaway horta hoobadikoy meelashaa jifoonaada maraajar mama hoobiina horta hoobiina suraafad yaan mudabal waafade agisinka saati laamul subaan kana fis adaa daana raaha sha kon suugna u shalto amle madee leb la dore ato afara ka sara dil deer suug jeeyay wa illa to wasaa min sir roosa to wasaa min wallahi shal gade adar marta wasaa li shal gade sinda me reesar gaasan saas san laaga wallahi to suugo ato lu sun baan min lamaam inka saata ur mud mas ur mu an ka sar nuwaa to mud ni wan min saayba aw balte yaa lambar guduba baadi kana fasan ma
gibeeroon baahna de qiimi isku mud laa wal mushado bajaar raan tuuba heela lagii dheerada jimliye walbaad mugina dare laakiin lagii tafariiqda tafariiqleedii aadi wala shay qadada maasha Allah way gaadahay idii federation waagi hore hadda suuq submission aanay alaad bin ka soo markii hore ee soo laan kuwada degna ee ma dad oo baydhoon baajan qaarta lagu ay jiraan ee alxamdulillaah hadana laan ba lahay qurux badan oo ka la aragay qofka daqiiq man ka jaraa hal minute ka dib roo wala shay oo wala shaqal baa nus dara la baa tartib fiisada bajajis iyo wareer intan yaalna waayo hore qajaja iyo rafaad iyo bulshada ma jiraan jirteen shiidiyo yaanu ku jirtimo laakiin hadda alxamdulillaah may bulshada idiyada laamiga ninka dirsati ee tan kala ganaas tan saasashan diyan ka soo bulaali ee bulshadana inay manaayeen maalgalin ka soo sto ee qaar madaxda magaalada degnaa hataa intan guurano aran degan babada ee babka taala jaraa ee qaar hore baan kooymo saasashu jirta
wiin allele may baba ka ganacsadayna arinyo wana ba ka korsadayna magaalo oo laami saarno antar loo xil saaray kaali aragay ninnaati baydhow ba ku kuroosni ma aha walkaas oo baydhow yaalan fadhiyaan oo ninka sheenaha inta ba ka gaabahay suuqan may ku dhimin yaa meel oo ganacsiga masaakiinta oo nyaanyoleeti walaan la raarma hadii reelne raarma in heel ko fayl leen weel oo ka ganacsada oo gambaleel oo aan tar ruux baas aragna ba suuq qudarta la raaw suuq aanad inshaal baa ah dadka masaakiinta wal mareeray wala wal ku deede mobeeled iyo wal hade waa ki bari wal mareeray saafna ma feel
dadka anti oo manayani suuq inshaal kaana ma dabaatay gobeenna waliyo kinta suuq lagu ay jiraan suuq wal ga baajiraan laga sadda muumid wal wal tan ga samay wal ba dhamaastarin muugaalada inshaal kaan tan wal dhamaa ma lama suuqa muugaalada duwanta ka hormar beertay saaxay badaragaa itwa muugaalada dhamaastaranta sada bulshada dadaragaa it muugaalada ordaankoodi wal wal bul qwaysanay adala ka salaam alhamdulillah wal wal bul ala wadan baad ala amin killa iyo lama saashan adala wal wal bul shal gaadada
bay dadka dhibaatada goomo le kasta la eriirki atama inta kala laakin nadeef waaye markay isgoos kamiliyo maana kala wareegley shaqada si zaad ee tarbaa ila amin ila farsa ma la isku furnaas amni sheen belo fayl suu gud waliba ku gudubnya in badana qata wali bant walaa shaanta keen gada ma walba shaanta keen gada ma maana may ko beed ila samguusa dubti iyo jeer aba shaanta ra keen dareen wala dhaafo ma jeer
ee biye an shaqa asanta way ku noolad walba badan ku baanta me kan ku weydiyaas ku helaas me kast badaw ku baan laakiin hadduu inta wal kast ku helaan
afriintood go'ay war baan wal kalana wal badan oo qadare ila ka sadda ma sha Allah yaani wal kasto afriintood ma baa samguusa kamada digirta kamada wal kasto duunilaa oo ada baydhow nan gabanaayeen tooyshaanimaa oo arto binaadin walwalba dhimnaado koran laakiin sadda alxamdulillaah wal kasto nan baan duwan duwan in ka samay.